kudawaad kala bar shacabka Soomaaliyeed waxa ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Tirada dadkaasi oo lagu sheegay 4,900,000 oo ku noqof ayaa qaba baahi dhinaca nolosha ah oo ay lama huraan tahay in hadii aanan laga wada haqabtiri karin ugu yaraan laga fududeeyo. Xafiiska madaxa isu duwaha gargaarka bini'aadamnimo ee Soomaaliya ayaa maanta daafuray qorshe loogu magacdaray gargaarka aadaminimo ee Soomaaliya, kaasoo ugu baaqaya beesha caalamka inay ugu deeqaan mashruucaasi lacag ku dhow $1 bilyan Mareykanka inta aanu dhammaan sannadkan hadda curtay. Michael Keitchin, wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan oo munaasabada daafurka ka hadlay, ayaa hay'adaha qorshahan dejiyay ku booriyay in ay ka dhigaan mid xilli fog ku salaysan.
The issues you're discussing also need to inform longer-term economic and governance plans.
Qodobada aad ka hadlaysaan waxay sidoo kale u baahan tahay in lagu daro dhaqaalaha muddada dheer iyo qorshayaasha maamuleed. Marka waxaa jirta arrin khiyaano ku aadan halka ay ku bilowdaan iyo halka ay ku istaagaan horumarada iyo halka ay ka bilowdaan oo ay ku istaagaan sidoo kale arrimaha bini'aadnimada. Laakiin waxay ila muuqataa in arrinta bini'aadnimada in lagu daro ay waajib tahay heerka waqtigoodu dheer yahay ee horumarinta qorshayaasha iyo dowladnimada, gaar ahaan haddii ay jirto in 40% bulshada yihiin kuwo wajahaya cunno yari. Marka dabcan sida cad waxaan isku dayayaa inaan ka hadlo xaaladda ammaan halka oo ay qaramada midoobay sidaan bilowgiiba ku soo sheegay ay hayso inay wax ku darto, maxaa yeelay waxaan sidoo kale ku lug leenahay siyaasadda. Waxayna ila muuqata in Soomaaliya ay mar kale wajahayso caqabado dhab ah oo siyaasadeed, tanina muhiim bay idin tahay ka bini aadamnimo ahaan dadka ka shaqeeya.
And these are important for you as humanitarians as well.
Qorshahan gargaar ayaa hadda bartilmaameedsanaya dad tabaaleysan oo tiradoodu ay gaarayso 3 milyan iyo bar oo qayb muhiima ay ka yihiin dadka gudaha dalka ku barakacay oo 1 milyan ka badan sida tirakoobkan lagu sheegay, kuwaasoo u baahan xal waara. Istaraatiijiyadan ayaa ah mid sanado fara badan loo dhigay, sida uu sheegay madaxa hay-adda UN OCHA Justin Bradley oo hadlay.
And we hope to see it funded more generously than last year's plan was.
Waxaan rajaynayaa inaan aragno in loo maalgeliyo si ka wanaagsan sidii sanadkii hore. Waxaan aaminsanahay in istaraatiijiyadaasi ay noo ogolaan doonto inaan hore ugu soconno heerkii aan hore u gaarnay ee aan maanta eegnay. Waxaan markaa qorsheyn karnaa qorshaha labaad ee siyaasadda 3 sano ee soo aadan. Tiradu way wanaagsanaan doontaa, xaqiiqduna waxay noqon doontaa mid ka duwan midda hadda.
The reality will be different.
Lacagtaasi la haybinayo ayaa la doonayaa in lagu daboolo baahi dhinacyo kala duwan leh oo ay ka mid tahay nafaqo celinta caruur tiradooda lagu qiyaasay 500,000, da'dooduna ay 5 sano ka yar tahay. Waxaana la sheegay in 56,000 oo ilmahaasi ka mid ahay ay qarka u saaran yihiin inay geeriyoodaan. Baahida kale ee taagan waxaa ka mid a biyo nadiif ah, caafimaad, deegaan, waxbarasho iyo badbaado dhanka nabadgelyada. Dhibaatadu waxa ay ka jirtaa guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya, iyadoo si gaara loo soo hadal qaaday kuwa waqooyi ee El Niño ay saameyn ku yeelatay, si ay hay-adaha iyo NGO-yada gargaarka qaybinaya ay goob walba u gaaraan. Waxaa lama huraan ah in ay maamul goboleedyadu ka warqabaan, sida uu Xuseen Maxamed Cumar Carte, ra'iisul wasaare ku xigeenka.
And we are also trying to ensure that involved as well as the regional authorities to be part of that policy.
Waxaan sidoo kale isku dayeynaa inaan xaqiijinno in siyaasadaas ay ku lug lahaadaan sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka. Haddii halkan laga diiwaangeliyo iyo in la wadaago kharashaadka diiwaangelinta iyo waxaad haysaan, waxay noqon doontaa wax looga shaqeeyo gudaha siyaasadda iyo heshiiskaas. Markaa taasi waxay aad ugu fududeyn doontaa in hay-adaha aan dowliga ahayn ay ka shaqeeyaan qaybaha kale ee waddanka oo idil oo aan keliya Muqdisho ahayn. Markaa sidaa daraaddeed waxaan rajaynayaa in caqabadaha qaar ay yaraan doonaan, gaar ahaan marka ay timaado qaybaha sharciyada iyo siyaasadda.
Dadkaasi loo qaylo dhaaminayo waxaa ka mid a qaxooti tiradooda lagu sheegay 30,000 oo ruux oo ka soo cararay Yemen, Soomaaliyana lagu soo dhaweeyey, iyadoo la tilmaamay suurtagalnimada inay tiradaasi sii korodho. Evelyn oo ku hadlaysay magaca hay-adaha aan dowliga ahayn ee UN ka bahwadaagta la, ayaa carabka ku dhufatay in caqabado fara badani ay hawshooda ku xeermaan marka dadka tabaaleysan ee Soomaaliya ku sugan la kaalmaynayo, laakiin ay iyagu si kastaba ku dadaalayaan fulinta hawsha ay u guntadeen.
In spite of these operational challenges, partners have reached nearly 2.5 million people with some of the most urgent life-saving assistance required.
Iyadoo ay jiraan caqabadaha howlgalka naga hayso, ayaa dalalka nala shaqeeya waxay gaareen ku dhawaad 2 milyan iyo bar oo qof oo badankood ahaa kuwa ay haysatay baahi degdeg ah oo dhinaca nolosha ah. taasi waxa ay ka dhigtay Soomaaliya mid ka mid ah meelaha ugu adag ee laga howlgalo ee shaqaalaha iyo ururada gargaarka ay ka howlgalaan si kastaba ha ahaatee shaqaalaha gargaarka waxay yihiin kuwo ka go'an inay gargaar gaarsiiyaan meel kastoo ay baahi ka jirto iyo maalin kasta marka ururada aan dawliga ahayn iyo shaqaalaha gargaarka waxay noqdeen inay ku shaqeeyaan geynta gargaarka badbaadinta nolosha iyo isku dheelitirka waajibaadka daryeel
Delivering life-saving aid and also balancing it with the duty of care.
Jafar Kukai, VOA, Mogadishu.